kukitaa fibro. Eshamaliza kama danga mabisho. Paka ngulizo lazima ujue sho. Chawezana ndo swali lake ujue so. Mechimbovu utachafuzwa hadi mtondogo. No no no. Wenye job kablo. Itie doni kishi zako zita flow. Huyu demo atari ndo atauni zina drop. Yeah yeah yeah. Mitandaona najiona queen drama. Pini na ipisa usawe ya mana. Tega uchumi pisi mtajibana. Mitandaona najiona queen drama. Pini na ipisa usawe ya mana. Tega uchumi pisi mtajibana.
Kanza kujileta, kadata na profile, niko wallpaper. Text mbili tatu tunaflata na cheka. Set up appointment, tusomane later. Tuko day top class, story na kugonga glass. Kachomoka chap, niende washroom. Ile chance them, kanitilia vida wa flank kwenye glass. Kio na rudi, nikambamba live, kakimbia fast. Next day, niko na machiz, tunateta. Na uonesha picha, wanabast, wanacheka. Mgini mili, chelewa, likuja na tractor. Watu ashamfu a long time washaweka. Kama shumilator, Jezebel daughter. Kasha saw body count, kavuruga data. Takutia ngeita, utamwagia paper. Ukimona real life, utaeshi umfield. What you say?
Mitandaona najiona queen drama. Spini na ipisa usawe ya mana. Kitega uchumi pisi mtajibana.
Utapotea.
Mitandaona najiona queen drama. Spini na ipisa usawe ya mana. Tega uchumi pisi mtajibana.
Utapotea.
Kama shumi later, kama shumi later. She wanna drink my blood, shumi later. Kama shumi later, kama shumi later. Huyu dema fine, make it later. Kama shumi later, kama shumi later. She wanna drink my blood, shumi later. Kama shumi later, shumi later. Huyu dema fine, make it later.